de chiro sawanga munana demo nyombe wange nebase nekulira omuntu angamba njo wange zukuka opone peni nolupapula owandike byengendo kugamba enchao birangirire kungudo zekibuka nakende kumacha abantu bange nengamba tonewozijayo ebidongo nangirire omwaka gwa mukama eri abaana ba mukama nze mumanyi sogeza katonda bana bamwogeza ebyakajanja bino nabijidde ddala 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 mukama kamukama mu myaka mubeeramu omwaga ne musaawa mubeeramu esaawa naye guno omwaka okujja gwa baana ba mukama amasavu gagenda kkalira bantu bangi bagenda kulokoka ate mwatu ne bootasuubira bagenda kwatula malwaliro gagenda kkalira agenda kuwonya buli ekikuluma n'abalina sirimu bambi muwonye bwayogera katonda bannange ekimala kimala sitaani atuse wakuma ajoza abasumba bakuno ng'omuwendule bwe nasirika n'olowooza twenkana guno nasituka naawo nawulira falawo n'embalasi zejjukira mu nnyanja amakomera gagenda kweggula enjegere zigenda kutuka kwobakiriza byengamba kampulira kalulu nangirira omwaka gwa mukama ogwokuganja akkiriza okuzimba ku nyumba kale mugunozinga ogenda kusasula amabanja bwayogera katonda ofise wezigula nemmotoka olosinza erinnya ye akkiriza okugenda keebweru ndaba ennyoni erinda munsaba amawanga n'agabawa bwayogera katonda bizinensi ezibadde zaafedda nga ne kapita weddewo ze nkulaba osuubula china muguno okujja nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja nalabye mukama ng'akutta olweyo ayera buli ekikubuza emirembe n'egina emikwano egy'obulimba nga gyonna gidduse ndaba olujjo oluggule mu maaso go yingira osikira ebisuubizo amaaso go bye gatannalaba n'amatugo bwe gatyo olimagamaga kukono ne ku ddyo noonoonya ebyakutiisanga olyebaka mirembe mu njuyo bwayogera katonda nangirira omukisa gw'essente mu maaso go nga buli kyokola kiraba omukisa gatikawaleyo yambe n'abaavu bwayogera katonda yasuulibwa ku mugga nga musomuto oli mu kibaya abambi oseerera laba muwala wa kabaka aza kulondawo abadde asemba gunakulembera n'abadde ku ttaka alitula waggulu nze katonda waaba balina omubiri waliwo wekinema nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja nangirira embaga yakitiibwa pasita bugenere abange enningala bakale katono nnyo ng'omukono gw'omuntu naye kanaavaamu ekire ekuba ey'amaanyi awabadde eddungu wabeerewo ennimiro na buli afukirira alifukirirwa balabe bo basaasaanirenga makubo musanvu bana abakulu gamba sekeredde teriddoko ekyani atakimanyi katonda weereza endyo kyemukambi zaabwe gye bateeseza terikyakulwanyisa eri obulamu bwo kasaleko omubiire kakaba omuyonga na buli lusozi oluli mu maaso go kaluseezeere katonda atta enkwe ez'abagerengetanya buli era olimi alusingisa omusango balyoke boogere abamawanga nti akoze binene akamwako bali kajjuza enseko oli bamutwe omukira guvuddewo buli kyataasimba mu ggwe taata alikisimbula akuwa obugaga obwakwekwewala ensi ekuŋŋaanye ewa abaana be olibeera mulamuso tolifa kola emirimu gye nangirira omwaka gwa mukama obobu wanguze
Mamuimbe
Nekuma magumba gote galime Nika mwayogea katonda Nangirira umaka kwa mukama Ogwe mirembe
Mamuimbe
Nangirira umaka kwe zate kwa vadomu kumba
Mamuimbe
Agamba ndi kukusohula mumu nange dorifa
Mamuimbe
Nangirira umaka kwa mukama ogwo kufumbirwa Nangirira umaka kwa mukama ogwo kuzimba
Nangirira embage yechitiba Pasta ogembe
Bakukoyimbe
Bakukoyimbe
Nambakwe itaga finzi Tata mazoku sasula
Bakukoyimbe